It's Twist Daddy on the beat.
Koko ya nicha wote, bomba la kila baya ni kokote. Wengine wanakata usi walete, uzuru mejipata.
That's my check, that's my check, that's my check, that's my check.
Hemte kikwenze juu mpaka chini, Queen of my dream, bonge la pini. Donge la nini, tonge la ulimi. New peace in town, sishoboke. You gonna meme my check. Mwangese ni CJ wapiga ngeta neck black. M-check ifunga black, usi sweat. Hana blue tiko naiji. Ila abu muziki na anapenda muziki kweli na fight. Cheese on the pika, nipa kiss on my cheek. Hakipite mpaka midume na track. Wana force number, ana wapa fake. Toto wa get fundi kwa bed, obi mi gauge. Kija get box on my vest and go dirty. Atari atari washikaji wamezima fake. Hato kicheki pigo zake so zile za kwao. Baby what's the matter? Hana nipa dao. Haku kata ni kama na kuna nazi.
That's my check. That's my check. That's my check. That's my check.
Sio bichi kama koko ya nicha wote. Bomba la kila baya ni kokote. Wengine wanakata usi walete. Uzuru megipata. Sio hao waduvi wavuvi. Mtoto na akili sio jambi. Wake wame wa mbuzi. Eto nataka lipa bili makuzi. Chombo iendi mrama rama. Masponsa wanacheze mitama tama. Mwenye kisu sio mla nyama. Ni picha la kutisha ndo unatazama. Wekima, toto levo chafu manake wepima. Nikiji tutumua maneno Zanzibar. Na hapo ndo inashika bala mzemzima. Na wala usijulize ni nani chompina. Sio bichi kama koko ya nicha wote. Bomba la kila baya ni kokote. Wengine